Barina ziba basha andi kumundu mkwansa wenda kumba ino. Nekuti kutezu nundi ndi kumba, kumba kuna munu. Andi kwansa ugeza ndika, andi kwansa kubika. Saka kutunaka kumba kutosha. Nyeja kutu ya nukunga kwa kandika tu inda nisa tu kwa ito kwa mwepia.
Ewa da shambari hani papa kia. Nisa
tu kwa mwepia, nisa tu kwa mwepia.
Elda Toro, Jordan, Antiro, Sagandi Patsy. 21 February, it is Sunday. I couldn't sleep, chida kukava chipande. Chida kona momza, sirku fila wea. Nazuro wacho ndava ona kwa hospital ku Arunde. Wakati mwanangu, imwe mbeo mirachi imwe taipi. Na matai ndarame, msane tane na maipi. Ndirimu chat medu, reading what you tapped. Mama, punga zangu, tukumanya manya kungewos. Pipe, mama. You never know what you have until you lose it. One night,